Yabe baba Paul ufikeleni ibuyela kwa Masthand Mthandi nomlalelo engosethemnani kaSkengo ngiyabingelela igama ngingusiyalo ngothandwa yimi ngingwakazwana ngikuphathela zona osukila namhlanje khumbula isilo somaskandu uDokotela DST kudale lokho asilindisa ialbum yakhe sihloko sithi one more year kuloku ke uthi kuyeza ke nealbum yakhe ikahle kahle isiphumile ealbum yakhe kafor ngaphansi kwegama lika Dr. Khangelane DST
uphi nalo ngibingelela emfokazwane uDr. Khangelane lo isilo somaskandi ugqoli kazwelonke abanye bamazi ngo-DSD nithike mfowethu izalela ipigogo emngceleni asazi ukuthi iqanda leyothola ubani masekunje isifikile i-one more yodume kade lindelwe ngabomvu angifikanga ngigalelekile-ke lapho ngiphethe usine umkhaya wami ngiphethe uSamukele Siwe Ncwane ngiphinde ngiphathe inkunzi lapha umzukulu ishisa ikhotha i-CD sitholeleke yakho online uthole i-CD uthole i-USB ngihlome ngazo zonke ukuthi umuntu athole lokho uzokwazi ukuthi akwazi ukuthi athole alalele aphe indlebe ukudla kwayo isidi lesinekelele egameni lika Dr. Khangelane bazokhumbula abantu bahlehla siqala le muva ku The Clairvoyant seza lapha ku Black Friday sasithi long service sithi manje one more year thola ke yakho ungaphuthelwa ngiyabonga kakhulu
lapha emculo lika Masikandi isikhathi esiningi kubangwa oshuni hayibo sekunombango wegama ke manje osuqubukile phansi kweinsizwa ozungezwayo khona ozungezwayo abadabuka ngapha eshowe kube khona ozungezwayo bangapha eMelmoth kodwa kwamanje asizoyedwa wabozungeza esichaza ukuthi ngabe bona bazungeza kanjani
ekhaya elikhulu ekhozini ngiyabingelela kakhulu umfokazwane kanye nethimba lonke lika Sikenge Ngoma okhulumayo uRumedias wakwamajoli sibongo phansi eshawe esamongo oyaye isigodi lapha aqama khona ngisebenza ngaphansi kweqembu ozungezwayo hashtag chapasha bengifisa ukudlulisa lokhu bafethi ukuthi bazi abantu ukuthi ozungezwayo babodwa ngabaseshow yilaba abakhuluma ekhozini namhlanje if kukhona abanye ozungezwane ingadideki bafethu abekho abalandeli bethu labo bayasithanda kakhulu labo babo ozungezwayo bafethi ngempela besigcine beseke bakhiphile ngonyaka ophelile ngoSeptemba i-albhamu ebithi ngichamela ngani bekhipha ozungezwayo kuleyo albhamu bafethi kusetshenziwe kakhulu kukhona obhotso kukhona umlabalapho mfo kaKhumalo kukhona ingwekazi intokazi yakwamaseko akuyibona abantu esithe sabathetha sabasondeza sasebenza nabo ingoma zikhona zimnandi ziyashisa if ufuna ukuyidownloada besigcine sisupport ngempela zikhona online noma ngabe sisiphi isitolo sa-online ufike ungene ngqo esitolo useshe ukuthi ozungezwayo uzobathola ungichamela ngani ubhale nje kanjalo ozungezwayo ungichamela ngani bazobe sebeyivelela if ufuna ukusilandela noma ngabe kuphi Facebook TikTok isikhona yonke indawo uyaseshe nje uthi ozungezwayo music ungakhohlwa ozungezwayo music uzobe usuthola thina ngqo ayibekho abanye abantu abafana nathi abekho abanye abantu abawozungezwayo music so ngiyabonga kakhulu bafithi uzobe usuthola thina ngqo hayi abalandeli bethu inkosini Bosisi nibe nosuku oluhle
bese kuba insizwa yasenkandla uMjikijeli uthi uMjikijeli kubona bonke abantu abadlala ushuni kaMjikijelwa akekho noyedwa ofika kuyena futhi ke yena waze wavunywa yiloni ichala halisahla nhlamvana lathi hayi mfana uhamba nawo ushuni wemuka nawo uMjikijeli mfowethu
ngiyabingelela mfokazwane nethimba la usigiya yengoma obingelelayo uMjikijeli uJikijela bamJikijela phansi enkandla emahlathi eminyama kwesakashizi isigodi bafethu ngizofisa ukunazisa ukuthi uMjikijeli ukhiphile i-album yakhe entsha isihloko sayo sithi Umona iyatholakala yonke indawo online bafethu nakuSpotify uyakhona ukuyilalela nakuYouTube ikhona bafethu ngimkhumbuze ukuthi uMjikijeli uyena yedwa osadlala ushuni kaMjikijelwa ngqo uyena yedwa futhi owabekwa uMjikijelwa lokho kungenza ukuthi-ke ngibe inkosi yoshuni wakamaphumulo kuwo bonke abawudlalayo bafethu ngizocela siyipheleleni sonke laphana kwinishila Masikandi Festival ngomhlaka 30 kwamntamntengo wa-sport ground ezwelibomvu ngiyabonga ithuba mfokazane nethimba lausigika ngengoma
sikubhekele nabo abaculi abakhiphileyo abafana bamgqumeni bakhiphile uDr. Khangelane ukhiphile umlabalaba ukhiphile uSimo ishanela kwamzondimbuka nalo likhiphile bese kuzoba insizwa ubobo umfana wepiki naye-ke umsebenzi wakhe-ke usendleleni manini kwey'nkanza kwethu nansi-ke into ezosusa umsindo ezweni laseNingizimu Afrika sithe masenze ucwaningo lama-albhamu ayisithupha adayise kahle kakhulu ngonyaka ka-2023 ikakhulukazi masuka ku-August size sizofika kuyena uDisemba sithole ukuthi ubahubhe ulale isithupha usaliwa walala unumber 5 umzukulu waba unumber 4 uGatsheni waba unumber 3 kwathi igcoka melisha laba unumber 2 unombolo 1 kube uLimit kusho ukuthi i-albhamu kaLimit iyona edayise kakhulu kuma-albhamu aphume ngonyaka ophelile igama ngingusiyalo phikela Mankwebefu safika beyixoxa indaba babeyixoxa beyishiye nathi namhlanje siyishiya la ukuze ulibone lo lahlu labaculi ukuthi sibaqoke kanjani i-top 6 yakhona ngilandele ekhasini lakafacebook danko
njani umkubela kusukela ngo-9 kuya ku-12 Khonkhozi FM.